nimesoma Bible ya fisi paka page ya last. Dislike mbili YouTube, my hater last. Ni judem zao kwangu ni madem ya last. Atali, eh, atali, the council tuna rice wali, na tunatembea Afrika watali. Wengine wana imba pupa fali.
Let's go, ni moto, vile anabugi mina dai kupiga mboko. Cha, cha. Uyu DMC ni dangerous. Nikiteki digida na kuwa manaless. Aseme kwa koka tukune kamboto selfie. Wane bandu tukunde kasota kathidhu. Uyu DMC ni dangerous. Ako fete, ase mwenye eye class. Ai, ai, kitungoli. Nikiteki miwa ni na telemanga. Woi, kusituka bani chabia ngwatilo. Yuko ituka buba na kanzo. Kulivoka, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni danger. Danger, dangerous. Atali, eh atali. Atali, eh atali. Atali, eh atali. Uyu DMC ni dangerous. Atali,
uyu manzi ni dangerous. Sicily ana fight global warming. Yo panda miti na kipanda miti apendi akiwa chini. Anapenda juu akienda juu chini. Pia anapenda chakula, anadai kushiba. Yo kula kanyama anapenda tumbukiza. Chezo kasarani ile niliona kwangu. Usiku majirani walijua jina yangu.
Danger, danger, dangerous. Mini Kid K, yule Charlie Fabulous. Kama kawa, I stay fly like mabawa. Ngoma ni ugonjwa, kanso ni dawa. Hatali, hatali, mini yule Charlie. Kamanzi ni skuma, kikeni ugali. Mindio nyama, chumvi na kachumbari. Kangoma ni chai, basi midio sukari. Hatali,
dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni dangerous. Dangerous, uyu DMC ni danger. Danger, dangerous. Atali, eh atali. Atali, eh atali. Atali, eh atali. Uyu DMC ni dangerous. Atali.